sukari kama penzi ni umea misikio ushaningata na kama penzi biashara mafanikio tushayapata na penzi lako tamata samaki apikwe supu hata wanipe huku sitaki hata wakisema sikufai eti najidai you don't cry you love me don't try hyping we haikatai baby I come be minapenda kuwa me ndogo ndogo sitaki ndogo ndogo sitaki baby I come be minapenda kuwa me ndogo ndogo sitaki ndogo ndogo sitaki Kizungusha kama tiny na kwenye faili ushaniweka na zinavuka mto popo mbili mtego wa sola hana situ mbili hatu wachani mtasubiri kutubashiri na penzi lilivyo na utamtam yani tamtam mina jingata ngata kama pili pili kwenye mboga nimeilamba inani washa washa na penzi lako tamata samaki apikwe supu Hata wanipe huku sitaki Hata wakisema sikufai eti najidai You don't cry You love me don't try Hyping we haikatai Baby aka mi Minapenda kuwa mi Ndogo ndogo sitaki Ndogo ndogo sitaki Baby aka mi Minapenda kuwa mi Ndogo ndogo sitaki, ndogo ndogo sitaki.